bujiri ruaru kamu ebur madu nenua. Nezo kununu barambo kamu ebur madu nenua. Yege neka nyijiri bian ojijamba na obuke chuko. Nezo kununu barambo kamu ebur madu nenua. Yejim gemonu anigoni nejiga bambam. Anyi jofondu we biabegi afondu amaka unyake juna jaga nelogun. Abu gini nyabudo fondu afondu bobu chukwa kuchineke jiwe jidende nuwa. Onye na-ekwu okwu ga-ekwuriri ihe maka onye na-agọ ọfọ na-agọ ikwu onwe ya. Ụfọdụ bụ okwukwe ndị Igbo, okwukwe nwa onye Igbo ji ekpe ekpere onye kwetere na ga-ekweriri ise. Anyị bụ ndị ọfọ ọfọ keju na jaga n'elu ogwu. Chifo kwa kwa mweza na ngono madu. Uo kwa kuna lwa saba na tuchuku na nolugi. Makobro kwa nukeji kuwa no kwa nuna kedozi ngukuwa. Uoli sabiko inye kwa mego nye kwa muche. Makanuche keje piwa. Uche keje mwego makonye parego gafriri nyabu mong. Ucheka mwake janu mwa. Ucheka mwanyi janu dinonye biaru waga zoliri omwe. Oyimjidu cheka kanonye welu chene wemeli. Sabiko inye kwa mego nye kwa muche. Chukwu mwado mwami dan. Agene mamamu akunu kwa doro mije nenua. Nezo kununu barambo kamu ebur madu nenua. Yeke neka nyijiri bian ojijama na obuke chuku. Nezo kununu barambo kamu ebur madu nenua. Yejim gemonu anigo ninejiga bambam. Alezika baba toji makezo kuni na mutezi gongwa. Onye muru na kunezi oku. Anyi na bata kwego makezo kuna anyi na bata kwa nambu. Anyi na nuta kwa di makezo kuna anyi werezi bagwa. Anyi bondi nsa onsa nke Chukwu ji chekweba anyị nso obodo mu. Nse sikapa bụ nsọ Chukwu, eziokwu ka mụ na-agwa gị. Obodo nwere nsọ na-aga n'iru, obodo nwere nsọ na-eme ọfụma, obodo nwere nsọ na-afụ ihe ọma, na ya na-afụ onwe ha n'anya, obodo nwere nsọ na-adịkwa egwu. Nne mụrụ mụ bụ onye nsọ, ma papa mụrụ mụ bụkwa na onye nsọ. Anyị wepụta n'ụwa, anyị onwe anyị wee bụrụ ndị nsọ. Nsọ, nsọ, nsọ sikapa bụ nsọ Chukwu, nsọ Chukwu ji chekwebe ndị ya. Ume sikapa na-eme ọfụma, eziokwu na-eji mụ n'ime ọnụ. Anya buru ịgba chebe nne ewu ya, na-edo na-abịara m be gị. Na-edo na-eme ọfụma, ndị nne ewu nụnụ bụ nnukwu mmanwụ. Onye gba aka bata nne ewu, ọ bụrụ na ịkwụba ka ka ọtọ nke be ego ga-abịarịrị be gị. Anyị mi ga-afụ ụzọ fee n'enu, na onye feri n'enu ga-afịrịrị ya bụ mmọnwụ. Na-edo na-eme ọfụma, ndị nne ewu nụnụ na-akwụba odogwu. Yibata na nne ewu, nne ewu na o nwere igwe, igwe na-ekwu eziokwu n'ala igbo. Igwe ka na-etọrọ izu, igwe gị si be Chukwu, eziokwu obi gị dị ọcha. The longest igwe nwere n'ala igbo, igwe na-agba mbọ ka m na-akpọ gị maka eziokwu na-egobi na Nnewi. Ịbata na transportation, ọrụ izu na-eme ọfụma, eziokwu ije gị bawele m. A na-edoba atọ ji maka eziokwu na ịmụrụ agadaga nwa. Amụ nwa bụ siri ala, eziokwu na-abịara m be gị, eziokwu nụnụ gbara nnukwute mbọ. Yekene ka anyị jiri bịa, ọchịchọ mma na ọ bụ nke Chukwu. Ihe ji m kemgbe ọnụ ha n'igbo niile eji ga-aba mba. Osisi ụjọ bụ na nwere ebe osi, kaja buru ikpeazụ taa ka m ugwu bujere m nakwa Nnewi. Yife kọmeshin pas, yife kọsa propatis, yife kọsa sọplayas, yife kọnọ na-eme ọfụma n'ihe gbasara mashin n'enu a. Ị chọrọ ịzụta ya, gị chọba ifego n'ọnọ nakwọ Nnewi. Ọkwa gị bụ ụzọ wee tụ ili mụ, na mụpụta ka mụ fụ ife na onye furu ife gafịrịrị ya bụ mmọnwụ. Ife kọba anyị, eziokwu n'ibukọ gadagidi. Anụ jere gbanwute ezigbo ogo, chi fọdụ mbe menụ gam. Enyi ego nke banyị, nwa dị ọra mma na lezike. Yetu ọ bụ na o si dị, eziokwu n'igbara ezigbote mbọ. Yekene ka anyị jiri bịa, ọchịchọ mma na ọ bụ nke Chukwu. Ihe ji m kemgbe ọnụ ha n'igbo niile eji ga-aba mba. Chibike Kechukwu Mekuri Pawa ka na-akpọ gị. Chibaika Suppliers, Aga kuziri mafia na newi Oji kakulete kwoku Ezoku ni barezi botembo Iye tupo mabatoji Make zoku ni murungwa ngoke Iye jimge manu Anibo nine jiga bambang Aliweze ni bako Only veta holding Only veta properties Only veta mechanic Only veta alignment Only veta ne mofu manie basara moto nenua Ichori rumoto gichobo livet na kwa newi Amosu na Japanese Elumaga mabatoji makezo kune muru mwangoke Agama na mutago manabago neche kwezi agama Yetobu no sidi, ezoku nibu kwa gadagidi Chifu sama le chibi kemu Nangibu satiko sam Obasi na chuku ekaruru zonubu donach Yezu pia na nach Okwa giru roboru za deberu fasonyo bu na gabande nui Basi na chigi onyezo kuna biaru mubegi Yezu pia na nachi Ndezu raziru line makezo kuna maderika Maderika makabadage na nakubase odogu Yezu pia na nachi Nezo kununu barambo kamuwe buru madu nenuwe Uwaje kili mwage makezo kuni chulunu kwaja Doctor Professor Nyinyezi Oche governor no nechegi makezo kuni girezi bako kwa Alanachi batoji makezo kuni murezi botengwa Yeke neka njijiri jang, oji jang manovu mkechuko Yeji mgembonu, anigo nineji kabamba Chifu gochuku igbo Ugo mina motos na newi Ugo mina am motorcycle pass Ugo mina am building Ije nwa na newi odogu nune ni gwewe dewe lufapu Aliso jibatoji makezo kuni muru mwangoke Ni igatari raji nonyi muru na chunu kwaja Igatari raji nonyi muru bunu kumongu Onyo chugo mino ezo kuni bukwa gadagidi Chifa kostu nungonu Astu suka na bogi aka na tungwa ya na China Astu sand industries Astu some motorcycle pass Astu some building Alido bataji makezo kuni murogada gidi Yema sikrisi chukuma Yema sodo ni kwiga rejoicing camp in Nigeria Ikwi godori bataji makezo kuni murungwa ngoke Chifu judu doluemu Nangibu judolini akana tungwa ya na China judoli na batoso ala no kwani muru nwoke chief governor no sike longi mabuke nanu akana tungwa ya na china kinana motoso ala bise ni ji nwoke Joke chuku agunwoji bani bunuku mawu the son of Elijah uburi ejo foji nwanwoke anya kana no sinikem lo sinikana na wi ezigbada kana bokwa no gi besani kagebu akana tukebu na kwagbedo If you do ilose, ilose toni na newi, ilose ne jimge mon. If you celeste nu kweze, nu kweze bete na kwa newi, mamu shine ni si kwenye siago. If you do ne dumu, agumwe robi nubuduko, udogwa na goma nezi oku ni sokwa webiwa. Eko weke nobodi eka basi la buja na bago Udogu na lube ezoku niso kwa webiwa Ono ja samdon Langi bu yon shakro Udogu wake nisiko kibiwa Chifu kisili wigwilo Anywhere up in Brazil, nobody can knock on your gate. I could not even on that. Oh, Joko Meziago. I did not send you Musa Nati, Obonye Kanyi Nekokui. Yes, and the Abani, Ezokuni Bukogadagidi. And you can Nuche come. Uche kapolo na taksa saka na zonda ne mewe mewu Uche kapolo onyi bodo na biaru mubegi Uche kapolo nongi wabu bigi choice Solomon osaya weo Epadomo papa ezoku ni bunukumo Nsetomo pala Apala motos na America, akana zanda ne megu emegu Doma pala, ezi wanchoku ni bunukumong Doma pala, akazuru mige njagwegu Doma pala, akana tumotu na America Doma pala, ezi wumaya nekene kwa mgi Mekene za imu, oyi chere mungo sona chumu Ika chukwa keke, aike suwa kuna nobi Udogu na nobi, nke pego, gabia nilipegi Ndu nine chuku, jiriruwa ruka muwe buru madu nenuwa Yeke neka nyi jiribia, ojichoma na obu nke chuku Ndanya bora faunewe niwe soku na maderika Maderika di barabone nuwe Kodise bososo, bososo kainolia Kodise bososo, mamupula puka na lili